exclusive from Malawi Records.
Uba Beats, bro.
DNT, man. You went Tima. Tima. Tima Wanka. Be to the less me. Kodi ndiwe uja ukanka mwazi Pena umatamanga ulindi pazi Enaso ama kuswa ulingati klasi Ndinga kufetse wanji ndilo wen klasi Mauo womba kutu umasweka ndiwe Somwe masoa wona umasunga ndiwe Chito ya kondi jani funa ndiziwe Mwina makuna mizila zo seze siwe Uyu ndima mucha fumu kazi ya iwe Kodi ndiye yo di amala mulila iwe Kapena ndiwe yo umala mulila Mulila iye, kwiyo ndi chikondi chake kwelo lake ndi iwe Sikuoneka kuti ulindi mpavu Pena umazesa ululungati mavu Ndipange bwanji kuti ukale bwezi Ndize sangalala wantu sate pa mwezi Tima
Wotani
Tima
Umakunajani
Ewe Tima
Nisunge bwanji
Tima wanga Pena umapya, ayufrema po Adisu vala sansa, ulindi swagya po So maoneka but you are so dislapable Ndiwedi uja oya ndika nandi mapapo Yeah, ndiwedi omfuta kumfetsa Ndafakuti antu ambili wa apetsa Kwa ena ndiwe wabwino, kwa ena ndiwe oipa Kwa ena ndiwe wankaza, kwa ena ndiwe opata Ndatopa kupanga zofuna zako Fumu ya mafumu ilo wenkati mwako Nasunga chifungulo Chakomo lako Na sinta zonse zako zilako lako Yeah, datopa kupanga zofuna zako Fumu ya mafumu ilo wenkati mwako Nasunga chifungulo Chakomo lako Na sinta zonse zako zilako lako Ntima
We wotani
Ntima
Umafunajani
Iwe ntima
Nisunge wanji
Ntima Tima Wanga
Yeah
and Tima
Yeah
You and Tima
Yeah
and Tima Tima Wanga
We were done from MalawiChoose.com, another one.